mukabega nena sonyi wabuli kwena linina mukwano wantegatega singa nakiriza balungi abasoka mukusokela ddala bali abasoka okunjogereza wansanga nga ndi wakisa nnyo 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 ngera nkwagala nnyo 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 tukikola bwe kiba nga kikumenya bwe bukyamu genda kumenya omutima tukikola tukikola omukwano tukumenya Tegereza Zesubye walala Nalichayo naliseyo Ye kwa singira Zetonju zangandi Banonyachi Mumitime mirala E jitakuma Ulikwe jifuna Jitakunonya mirala Mukwano vera wachisanyo